Umfanekiso wesishagalombili. U-Abraham wayinzalo yomndeni kaNowa. U-Abraham naye wamlalela uNkulunkulu. UNkulunkulu wathembisa ukuthi u-Abraham nomkakhe uSara babezothola umntwana. Emva kokuba sebebadala kakhulu u-Abraham noSara bathola umfana. Umntwana bamqamba ngokuthi uyisaka. UNkulunkulu wathembisa ukuthi enzalweni kaIsaka kwakuyovela umsindiso wayezosusa izono zabo bonke abantu, ngisho nesakho isono nesami.